endleleni. Uma sinawe Nkosi, hayi konke kwethu velelisiwe. Usithwale ngomusa wakho, uphinde ukhanyise indlela zethu.
Cela umusa nothando, ukuthula noxolo empilweni yami. Sanotando, ukuthula nokuxola, vuleka masango. Avuleka, vuleka masango.
Avuleka, vuleka, masango.